chop.
Chereani, jomana unanipendaga sana. Kitandani nasasambua kama nguo, na mimi najua kukushona.
Wanasema mapenzi pesa, mikoko nimefika na hesabu kiangazi. Mpaka masika wala isiwezi choka na wanyodo kwa chini wale wanaonicheka.
Ataratibu siye, weni wangu mie. Biashara siku hizi ni shida, vikwazo vyazidi niumiza. Sioni mbele naona giza.
Mala kaja majuma nataka nimshone bure.
Wika tena
umo,
nimepima kulia,
nimepima
kushoto.
Wika tena,
nimepima na mbele,
nikapima
na nyuma.
Mala kaja majuma nataka nimshone bure.
Minashonerea
Zamu kina, akiri na danda. Zamu kina, najisi kutaga.
Minashona, minashonerea. Minashona, minashonerea. Minashona, minashonerea.
Ile kwiti kwiti mezimisi atali. Zile pumba kama haka kweli weni odali.
Minashona, minashonerea. Minashona, minashonerea. Minashona, minashonerea.
Shuka chini tena, ashuka, shuka, pima nyuma tena.
Minashona, minashonerea, minashona, minashonerea, minashona, minashonerea.
Hey medic, eni babala ndege ina matuta warata.